kanchite
Umindele Yesu Tulakumanya mandaba kusana Aba inana waunda Tulaba mwona femose Chida muntu pali kwa tatatu Ewa fwaya pacharo Uinga tapilisha maluba ya lefu Umutima wakwe Alaluba kweluba mina Isanga mishi andi Elu chapala watina ntemwa Pantu tune mfana pewilo Nansumi na kumona abanandi Epo wapya bubele Nansumi na kumona abanandi Yo kanchitine watemwa Hamano yove yose alipamu nandifye Kanadishiwe misangu shuve Kishaku kusele kuna mano Anasalide vyo muno vipulia wali na pe Awe kanchite ine Inyo kukana ishiba Na mwote mano mwote maonse No ishiba titulibabidi Ineno munandi Ngaleshi mikapa mukashi wakwe Na inende mwe wapali wandi No ishiba titulibabidi Shiri pamo kashana umuwine One day narefwa nukumwe Mati one day kakusenda iwe One day tukopane fye Mati one day narefwa nukumwe Mati one day kakusenda iwe One day tukopane fye Awe kanchitine
Salire più monobi pure avanti in anche